alphabet to the Dorilical. Alongside some of the Kazi Kuba, we bang them.
Yo, some of the pandemic.
If you're Mukwan, no song as I'm Dima, Chavala, Sikola, Sikola, only Kamufi, Kanimokunava, Tusaka Katanika, Katanika, Lavungaru, Jigwam, Jivam, Yakati, Tatemu, Jimba, Katilaba, Seba, what are you in that? Atenda luli yali ya kusaka Bambi manya Utalo mtimane kutaka Lafu yo yencha ya kunya
Bambi manya Utalo mtimane
kutaka Lafu yo yencha ya kunya Mano sita ite
Mafachi
Mano mwana chape
Mwana na wafachi
Mano sita ite
Wewe yite waka rosa kini
Na mwana na wafachi
Mano sita ite
Mafachi
Mano mwana chape
Mwana na wafachi
Banama urire batambete Tuwe muma urire gasengeje Batukole muwe katabo Nibaso megu katabo Tukwafi kwario Batukwe ngatatu Batuambale mida
Afelo jayo in and my soul
My soul, my soul, my soul
Give me your body Shake your body ni ya pan me
Nobody no good and nobody pan me
Ano sida ito yi
Mano mwana chape
Mwana na wafachi
Mano sita idai
Wewe yiti wakano sakini
Mwana na wafachi
Mano sita idai
Wafachi
Mano mwana chape
Mwana na wafachi
Mano sita idai
Wewe yiti wakano sakini
Mwana na wafachi
Ebyo mukwadu no songa za mtima Chovola basiko wala Only come off here, can you make a lover? Do seka katandika. Lavungaru liji guamu neji guamu. Na yekati yetate muvitimba. Katilaba. Seba watari ningakaba. Atenga lulibyari vyako saka.
Singa simanyika welume.
Twandi wanga tene tusigara unge vivumbe.
Banama urire batembete.
Tuwe muma urire gasengeje.
Matukore muwe katabo.
Tukwafi kwario Batukwe ngatatu Batuambale mida
Mano sita idai
Wafachi
Mano mwana chape
Mwana na wafachi
Mano sita idai
Wewe yiti wakano sakini
Mwana na wafachi